No pele kani he he ho olo he ke kuini o palani e